records.
Joy.
Jay was again.
Beat your messes.
Oh my baby, dance like that. Baby, dance like that. Oh my baby, dance like that. Dance
like
that. Sound boy. Talk on my. Die. Napenda kitu mbua chai. Nimekupa mbawa fly. Urembo wako, oh. Nikikuona inadundaro. Tabasamu lako, oh. Sijiweze mini kabako. What can I do without you, baby? Tanga kuku nani, are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani. Okay.